kuyako nitwali wakitanda kubusabala eya wali abasajja abajjanjaba n'abasawo bannansi ababudaabuda naye mweba kitanda nintyamu nga mpulira obulwadde bunnuma nnyo kyenva ntumyako baana b'enzala bajje bankubega eriiso erivannyuma bwe natuma abaana n'abaleeta era yansanga ndi awo nga mbirowooza nitunuulira amabujje g'enzadde genaleka amatago mu matongo awo najjira okutya nze n'enkweri netandika okukaba n'empooba nekuba nnyo omulango ogw'omwanguka n'abaaliko wabweru ne bavaayo n'abasawo bambi ne batuuka bajje baalaba omulwadde kyembadde nga bonna bankuba ekibuuzo badde otya nga nange mbaddamu omulango ogw'omwanguka o temunnenya kukaaba kabira amabujje kuleka amate nnyo akatalyagayamba nenyakukaaba nkabira amabujje kuleka amate nnyo akatalyagayamba tulabye nnyo abazadde abaleero kuba tetufunye sukaali n'abuwoomi so nedda n'okuzaala nga kubaawo era nga n'omuzadde ajagaana naye ku n'okuzaala okwa leero kuvuddemu emirango egy'ekyere kubanga twajjirwawo olumba olututwala lubuliddwa omusajja alujjanjaba lwe lutuulesa amabujje ng'etuzaala nga nago tegafunye mukwano gw'abakadde bwe butandikira butaata okumanya ensi olumbe lumaze okutwala ababuzaala ne mutandika okutuula abasigadde kikitamu weeyafiira ng'akoze eki so ne bw'olibaawakeera n'okola nnyo era byolese babibba biggwawo ze buulirwa endowooza ku ebyo n'entyamu neetandika okukaaba n'empooba o temunnenya kukaaba nkabira amabujje netuleka amate nnyo owatali agayamba bannange temunnenya kukaaba nkabira amabujje netuleka amate nnyo owatali agayamba jjefuna akaseera akeebuza waawe naleka amabujje genzadde natwalaga omu maaso ebirowoozo nga ndaba waaliyo emisanvu egyekise kuba ne bw'oleka ebirungi ebigasabo ab'ekikaaba bibba biggwawo kyekiba kyagala okuba nga ggoolaama n'abafiro bagambe bamanyeeko oba ofunewo baloyo abakugwe ennyo bakuteeremu akatundu mu kiraamu akanaayamba baana n'ennamwandu bafune obuyinza ku ebyo byoleseewo naye kobiirekaawo bw'oti oddaayaaya obanga koledde abatwazeera ovaawo ng'ate olumala okutwala byoleseewo ng'abaana b'amabujje balekeeri zibuulirwa endowooza ku ebyo n'entyamu neetandika okukaaba n'empooba o temunnenya kukaaba nkabira amabujje nituleka amate nnyo owatali agayamba temunnenya kukaaba nkabira amabujje nituleka amate nnyo owatali agayamba bwatalowooza baana abozadde kusabye ofunewo akaseera katono ennyo bwatalowooza baana abozadde kusabye ofunewo akaseera katono ennyo oba okolewo pulaani ey'omwanguka eneeyamba abaana n'ennamwandu ebyo ebyokuwooza nti nnondi kirya jjo munange tomanyawo balunda alimbensi ng'ate n'emiteego mingi egitutwala ne bwata basirimu gwe tutenda bameka abafiira obufizi mu bubenje n'alekawo ebirungi ebiteredde naye kobiirekawo bw'otyo ddaayaaya obanga koledde abatwaziira ovaawo olumala okutwala byoleseewo ng'abaana b'amabujje balekeeri o temunnenya kukaaba nkabira amabujje netuleka amate nnyo owatali agayamba temunnenya kukaaba kukaba nkabira mabuji kituli kama tinju wateri agayaba nafunye mungu manya matole nyo nasaba kuchitanda nivako nafunye mungu manya matole nyo nasaba kuchitanda nivako netani kukuno nyebirozo ebina yamba mabujige tuzara nagenda kusukuru mna mwaya nga wali yoru chikoru ititwa nisanga ya bazate nimbabuza chichechi na juna mabujige tuzate na mulua homo tufana chitamu kabuli omu chatamu ndabanga chamu zanyo mbosi wali homo zate ya gezako na leta wawo bambi chirozo ntituwelele ya bana baso minyo jebara gamu maso bifiko gana chochiri kakabuzo nimbuza tuwobo chaba wele roti nirutwara gate vana bakutoka wetakisa na buli homo tufana chitamu ote mninya kukaba mkabira mabuchi nituli kama tinyu wachalaka yamba chepundenya kukaba mkabira mabuchi nituli kama tinyu wachalaka yamba chepundenya kukaba mkabira mabuchi nituli kama tinyu wachalaka yamba Thank you.